Tugende mu kibuga enkya tunoonye engoye, mwana gwe ssekukkulu lw'etuuse. Tugende mu lusuku tulime, tutegeke emmere ey'olunaku lw'amazaalibwa ag'omulokozi. Amaloboozi tugogole nga nti tulina okutendereza omululuzi azaalindwa mu kiraalo. Buli ggwanga kababe bayindi Jamaica oba Slovakia azaalindwa ku nsi alokole buli omu. Merry Christmas and Happy New Year, kuwana Christmas njema.
DJ Ericom.
Yala yo father ne reverend batandise okwetegeka. Christmas luwa lunaku lwa kusinza. Nambira jes kanti zirye nga tuze twakule jamani. Zisana kuluna kunga luno lwa matendo. Natalina senti wewole kuleya sekwanga. Sekukkulu kuba kulya na kusinza. Buli ggwanga kababe bayindi Jamaica oba Slovakia azaalindwa ku nsi alokole buli omu. Merry Christmas and Happy New Year, kuwana Christmas njema. Nomwako mucha gube mangu.
Sabo mwako